kit n puhura neba fãa n yɩ beoogo d pʋʋsda yãmb fãa barka la d yetɩ wẽna ning ned fãa zugu barka wẽna maan ned fãa neere a zeezi maasem yĩnga ne ninga fãa sẽn na n kelg wẽnnaam gomda karengã fo sãnda ka tar laafɩ bɩ f paam laafɩ fo sãnda bo tara kosgo tɩ nan ka lʋɩke bɩ wẽnnaam lʋɩk fo a zeezi maasem yĩnga d ket n be sɩngd sebra pʋga sapitr pisi la a wɛ a yeta woto a zakob tʋma a laba tʋʋmda a rasɛl ne a le a yĩnga a zakob yikame n kẽng neb niisẽ n be yaangã tẽngẽ yẽ zẽka a nenga n gese n yã bulg sẽn be pʋʋgã pʋgẽ tɩ rũm kʋʋngã a tãab gãe n sɛɛgẽ yaa bul kãng la neba toogd koom n yũnugd rũmsã la kug bedre n pag bulgã noore rũmsã fãa sã n wa tigim taa beene dẽ neba lakda kugra n bas bulgã noor n toog koomã n yũnug rũmsã la bãmb sã n yũnug rũmsã n sɛ b le bilimda kugrã n pag kulga noore a zakob soka pe kɩɩmba yaa m saam-biisi yãmb yiiyɛ bãmb lʋɩkame tõnd yii saara yẽ soka bãmb yaa yãmb me a nakaoor biiga a labã bɩ bãmb lʋɩkame tõnd me a lame yẽ soka bãmba yẽ bee laafɩ bɩ la b lʋka yẽ n yeele ta tara laafɩ la b bipug la a rasɛl wata ne piisi a zakob yeelame gese wĩndiga na n ka yɔ kõom nan ye la rũms tigsg wakat me na n ka tare yũnug y piisã la y kẽng tɩ wãmdba la b lʋɩkame tõnd ka tõe ye ral tɩ rũmsã fãa wa tigim tɩ b bilm kugrã n yiisɩ bulga noore tɩ tõnd yaool n yũnug piisã a sẽn ket n gom ne bãmba a rasɛl wa ne a ba piisã yẽ sẽn gũudã la zakob sẽn yã tɩ a ma wã tõa a laba biiga rasɛl ne a yɛsba a laba piisã yẽ lʋɩkame n la kugrã sẽn be bulga noorã n yũnug a yɛsba a laba piisã a zakob mʋʋka a rasɛl n zẽ ka koɛɛg n yã be a zakob togsa a rasɛl tɩ yẽ yaa a pʋgdba a rebeka biiga la a rasɛl zoe tɩ togsa a ba a laba sẽn wʋm yẽ tõa biiga zakob kibara yẽ zoe n sɛga yẽnda n mobga mʋka n tarla n kẽ zakẽ la zakob togsa a laba bũmb fãa dẽ a laba n yeela zakob yaa fo yaa mam kõaba la m nemdo la zakob zĩnda yẽ nengẽ kiuga ye dẽ a laba soka zakob yaa fo sẽn yaa mam yagenga fo na n tʋma mam tʋʋmda zaalem bɩ togs maam fo yaood sẽn na n yɩ bũmb ninga a laba n ra tara kom-pugli a yiibu bɩ kãsengã yʋʋr la a le a yaoa yʋʋr la a rasɛlle la le a nina ka tar pãng ye la a rasɛl da yaa pʋgsd sẽn yaa neer wʋsgo a zakob ninga nonga a rasɛlle la yẽ yeelame mam na n tʋma yãmb tʋʋmda yʋʋmã yopoe yãmb bɩ yaoa rasɛl yĩnga a laba yeelame mam sã n kõ foom yẽ yẽ yaa rẽ yaa neere n yɩɩd mam sẽn na n kõ a rao a to pa ne maam woto a zakob tʋma yʋʋmã a yopoe a rasɛl yĩnga la yaa wa a ra sẽn bilf bala yẽ nifĩ yẽ sẽn nong yẽ wã yĩnga dẽ a zakob yeela a laba yaa bɩ kõ maam n pagã tɩ mam wakat taame tɩ m tog n deega la laba togsa n zĩ kãng neba fãa maan kibsa la zĩig sẽn sobge yẽ talla a bipug la a le a tɩ kõ a zakobe la zakob kene alaba lerika nimpwak yempwaka azilpa onkwa abipula lea a bi la biu sevire azako mikame tialea ye la labaya ya bwen yaman mamoto nkara seling la mamsin tumyam tumdala ya bwen tiambeling mam alaba lwekame akaton tenga minungu tiling kulis yowa bas kimai bif pidisirasma ayopwe wa minungu ne ti ne tomdika yome en konfom tofle tom yuma yopwe en komam azakob mana woto pidisirasma yopwe minungu ale yinga den alaba rika yi bipula raselon kwa azakob tamana pa alaba rika ayem yem paka bila kwa bipugula rasel azakob ki na rasel me lenye nonga rasel hira lea lenye tuma alama tum yuma yopwe mpasi azakob kamba azakob sinya tinyi kisiga alea bam konyi lorom la rasel ya kinyiri alea li kapuwa mdorbilibla puda yu taruben sendat ntokse ti adbilibla ti bwen ayi lame susoba yan mam namsuko lama masa mam sida nan nungama nyele li kapuwa mdorbilibli yele susoba wu mame top kisika ma ilin ki tobele koma bikanga me lanyi puda biga yure ta simyo sendat ntokse ti wu mame nyele li kapuron do bilibili yasa la nyele yelame masa mam sida sun nan lwe ne mam mam sun do bam kom dibli ya ta banyinga ren kit ti pura yure ta levi sindatin to se ti lwe yeme nyele li kapwa yasa ndo bilibila la nyele me masa mam nam pega zusoma ren kit ti pura yure ti jida ta jida sindatin torsi ti pengali la yin urugum seme pusa wena mbarka pe wena mane fanele Jesus ma suminga.